More music at spacegospel.com.
Praises go up. Blessings come down.
Strap key,
to kiss them up. To God be the glory. Praises go up. Then blessings come down. Yeah.
Oh, man, live a life in abundance.
Yeah.
Many for life in abundance.
Yeah.
Oh, many for life in abundance.
Yeah.
Oh, many for life in abundance.
Yeah.
Oh, many okay. For life in abundance. Nikana ishi kwa supermarket. Nataka napata nikani kwa supermarket. Nina wife ni supermarket. Sauti ni supermarket. Nina ngoma supermarket. Watoto wa super. Story za madame za pambia wase wa city clock. Wanasema nimeka sana industry na uliza city clock. Salvation ilipata free. City clock. Salvation ilipata free. Hakuna tiko. Kama uli die tu. See me live. Nataka tu fanane tu. See me live. Spendi shito. Ibilis. I'm sick of him. Syphilis. Oh man, nipa life in abundance.
Yeah.
Many for life in abundance.
Yeah.
Oh, many for life in abundance.
Yeah.
Oh, many for life in abundance.
Yeah. Swali nauliza ngekuwa kasi na Jesus ngekuwa wapi kwa giza na idea watu mapiza. Stagnation to achia kama jia chura. Enzi za kitambo sema enzi za Durac. Medi nisime chukuda check your sura.
Yeah.
What you got ni gift. Check your sura. Milima na mabonde tumepita. Hizo zote ni challenge tu. Uliza hata pita tuyo maji. Hatu zami tuko pale tu. Focus on my Jesus. Usichoke inu wakichoweka pale tu. Turn up. Hatu zami. Hata na dawa, hatu zami. Hata. Praises go up. Blessing come down. Praises go up. Blessings come down. Praises go up. Blessings come down. Praises go up. Blessings come down. Oh yeah. Up, down, up, oh yeah. Down, up, down, up, oh yeah. Down, up, down, up, oh yeah. Up, down, up, down.
More music at spacegospel.com.